joogto heestii ku ogolayaa iyo cawaalo aadan iyo farxiyo kaba yaree. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaanba idaacaddii habeennimo intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
and it is now up to us.
This is VOA News. I'm Diane Roberts. Before members of Congress gather to hear U.S. President Donald Trump's State of the Union address Tuesday,